kulanto wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa ku guuleystay koobka Spanish Super Cup-ka loo yaqaan oo ay shalay mar kale lugti labaad wada ciyaareen iyaga iyo kooxda Barcelona, waxaana ay ku adkaadeen laba gool iyo waxba. Lugtii hore saddex gool iyo gool ayay sidoo kale Real Madrid kusoo adkaatay, waxaana labada lug markale isku daro shan gool iyo gool guusha ku racday naadiga kubadda cagta ee Real Madrid. Waa koobkii afraad ee naadiga Real Madrid ay sanadkan 2017 ku guuleysato, waxaana dhinaca kale jirta in naadiga Barcelona oo xaalad aan wanaagsanayn sanadkan ku guda jirta ay eedeynta qaabka ay usoo bandhigeen ciyaarta dhinacba dhinaca kale uu ku eedeynayo. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee dhowaantana naadigaasi la wareegay maamulkeeda tababarnimo ayaa waxa uu arbacadii sheegay in qayb ka mid ah guuldarooyinka iyo dhibaatooyinka naadiga Barcelona haysta ay tahay bixitaankii Neymar, isagoo sheegay inay wanaagsanaan ahayd in Neymar uu sheego in naadiga uu ka tegayo kahor inta aysan naadiga Barcelona soo gabagabeynin ciyaarihii ay kusoo kala bixinaysay waddanka Mareykanka, markaas oo Neymar kala qayb qaatay kooxda ciyaaraha soo idil markii ay dib u laabteen Spain uu halkaasi ka tegay. Gerard Pique ayaa sheegay waxa uu leeyahay in Neymar inuu ka tegayo naadiga Barcelona iska cadeyd markii uu dhacay arooskii Lionel Messi bishii Juun, sidaa daraaddeedna maamulku uusan wax badan ka qaban arrinkaas. Naadiga Barcelona ayaa si kastaba ahaatee waxay isku dayeysaa in ay ciyaarto dhowr la soo wareegto si ay u xoojiso ciyaaryahanada hadda naadigaas u jooga, waxaana saddex beri oo ka dhiman horyaalka in uu bilowdo ay tahay inay la soo wareegto ciyaaryahanada ay sida weynka hadda u doondoonayso ee kala ah Philippe Coutinho iyo Ousmane Dembele oo Liverpool iyo Borussia Dortmund u kala deela. Xiriir kubadda cagta dalka Spain ayaa waxa ay ka diideen xiriirka Cristiano Ronaldo racfaanka uu ka qaatay ganaax shan kulan oo la ganaaxay oo ay ku jirtay kulankii shalay naadiga kubadda cagta ee Real Madrid la ciyaartay Barcelona, kadib markii calaamada casaanka uu ka qaatay lugta kubadda ciyaarta, dabadeedna afar kulan kale la ganaaxay markii uu kala tuuray garsooray ciyaarta dhexdhexaadinayay. Waxa uu xiriirku sheegay in Ronaldo afartaasi kulan ee kale ay tahay inuu dhammaysto. Weeraryahankii hore ee naadiga Chelsea ayaa waxa uu sheegay in uusan naadiga uusan ku soo laaban doonin kadib markii loogu yeeray in naadiga dib ugu soo laabto. Waxa uu tilmaamay ciyaaryahanka Diogo Costa kooxda keliya uu ku laabanayo inay tahay naadiga Atletico Madrid. Ciyaaryahankaasi waddanka Spain u dhashay ayaa shay asal ahaan ka soo jeeda waddanka Brazil, ayaa waxa loo sheegay xil ciyaareedkan markii uu bilaabanayay inaanu boos ku lahayn naadiga kubadda cagta Chelsea uu koox kale raadsado. Marka kadib markii Chelsea ay horyaalka bilaabateen xaalad xun la soo wajahday, ayaa Conte dib ugu yeeray ciyaaryahankaasi inuu dib ugu soo laabto kooxda, ayaa shay isaga ayaa diiday. Dhegeystayaal, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan isreebka Champions League ee kooxaha doonaya inay ku biiraan kooxihii hore u soo baxay, waxaana naadiga Celta ay shan gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga FC Astana. Hapoel Beersheba iyo Maribor oo wada dheeleen laba gool iyo gool. Hapoel Beersheba ayaa ku awoodroonatay Istanbul, waxaa gool iyo laba gool guuldarro kala kulantay naadiga Sevilla. Olympiacos laba gool iyo gool rajaka ayay ku dhammaysteen. Olympiacos ayaa guusha raacday. SSC Napoli laba gool iyo waxba waxay kaga adkaatay naadiga waddanka Faransiiska ee Nice. Xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogno.